kyo kya muwendo kya kitiibwa ekitagambika kyanaavaaleka kitaawe ne nnyina babeera obu mu maka gaabwe. Amaka amalungi agatya Katonda babeera b'essanyu n'okwagalana wadde ebizibu bingi bigasattulula mukkaanye awamu n'okusabanga. Amaka amalungi agatya Katonda babeera b'essanyu n'okwagalana wadde ebizibu bingi bigasattulula mukkaanye awamu n'okusabanga. Walenga eze nyombo tezirina kalungi wabenga wokutesa enebi batabula mubikonjole nebi babisomye musoji wakalenga. Amaka amalungi agatya Katonda babeera b'essanyu n'okwagalana wadde ebizibu bingi bigasattulula mukkaanye awamu n'okusabanga. Amaka amalungi agatya Katonda babeera b'essanyu n'okwagalana wadde ebizibu bingi bigasattulula mukkaanye awamu n'okusabanga. Sabanga